solinda kuwe baba hoba wenu yaphila futhi uyaphendula.